memo macam apa kenyang digdami afrafar rakan jero jenil lal. Ega wak ayu yero undumayu dina kenyang akamau dan denyu kopofne akka egnu nubar bacis akuma fakirnya kanar tilaluti. Ega dini kenyang kun anijan mulla cudan do dua muti o kamisha dadatin kanutir fu dua muti ijang kini nagari dina sihat anati. Ega wae kanamau macam apa kurkulu kenyang macam apa Efeson bukunna jara dubifacu indan deny. Ega ganama ganama yeroon duma yomu ribakane akkuma kafana keenya uffannutti macaafa qulqulluu keenyarra annu ajaju waayee waaqayyootis amantii keenyas uffachuu nu barbaachisa. Duraan dursinee dhugaadhaan mudhii keenya hidhachuu nu barbaachisa. Egaa qulqullummaas immoo laphee keenyarratti qabachuu nu barbaachisa. Egaa kophee luka keenyattis namoota waayee wangeelaatti himuudhaa sirriitti godhachuu nu barbaachisa. Egaa amantii qabaachuus nu barbaachisa. Amantii keenya yoo qabaanne waan tokkollee sodaachuu hin dandeenyu. Kana hundumayyuu immoo mataa keenya irratti egaa amantii fayyina gooftaa Yesuus mataa keenya irratti uffachuu nu barbaachisa. Egaa obboleewwan keenya akkuma Efesoon irraa dubbifannetti waan nu barbaachisu hundumaa qabannee egaa waraana nutti dhufu diina nutti dhufu moodha qophoofnee jirra. Egaa waan hundumaafuu qophoofnee akka waaqayyo nurraa barbaadutti jireenya keenya qulqulluudhaan gaggeessuu nu barbaachisa. Kana hundumaafuu waaqayyo nu haa qarqaaru. Ameen.